deadhousezambia.com.
Je, what's Zambia? Somewhere in Africa, home sweet home. IQ Muzata Show. 1 2 1 2. Listen.
Chimbepo chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Chimbepo chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Chimbepo chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba. Wana wakondwere.
Somewhere in Africa. Listen, Bose dream wakalumba ni semu. Kuwa pomulu no kukontolo la kemu. Na ine wine ndefua sing along. Kuwa pa stage nyimbo ni sing along. Ile momentu alefuana hagi sekeji so tight. Kusuka bene magi. Ijichimwe na chisete kwa hii song. No kublow watu bie hit song. My fans to kufuana myself. My head ya kubasha chebele babu film. One thing no to kula balesa. Makwila kwila awe no ya lesa.
Na papa tatenga koyanga. Chimbepo chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba. Wana wakondwere.
Na leo ni vereko kuindo. Mafanzi manjamu mwamba. Life ufani kovera kwene ukali mwenyamata. Usati wakuta wayamba kuchiriza. So chimpeko pereka nyimbo yanga na ine ni vineko. Munijalise, nijalise nini kali mwana na ine ni samweko. Ndaba life ni kambozi, we live once. Na ine ni kondweko, katini vimu wani vimweko. Chimpeko chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Chimbepo chopereka nyimbo na papa tatenga koyanga. Na leo ni kondwereko. Na leo ni sangalale.
Na leo ni mangeko nyumba. Wana wakondwere.
Na leo ni vereko kuindo. Mafanzi manjamu mwamba.
Honarebo, Vemba Banda, Babanda, Babuzi, Babuzi, Harrison, Taxi driver, Wanu Munyonto. Shout out to all four businessmen and women.
I salute.
Media.